Nibyo koko ejo natumiwe n'urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda ndetse n'uyu munsi nagiyeyo ariko uyu munsi ntabwo bavuga twabikoze kubera ko umwunganira amategeko atarahari ariko nibyo nagiye kubazwa ibijyanye na biriya bitero byabereye mu Kinigi
ko biriya bitero byakozwe n'abantu bivugwa mu itangazamakuru ko ari abo muri RUD urunana wowe ukaba uri umuyobozi wa FDU inkingi kuki barimo kugutumiza
naho ngaho ikibazo kiri ko uyu munsi ibyaha byose bikozwe bumva bigomba kubaririzwa muri FDU inkingi ndagira ngo nongere mpamirize abanyarwanda ko FDU inkingi nta mutwe w'ingabo dufite nta niwe tuzagira ntabwo ibibazo biri mu gihugu ni ibibazo bya politike bidasaba amasasu narayivuze kera na FPR ku butegetsi yakoresheje amasasu ivuga ngo irazana demokarasi irazana abanyarwanda ubwisanzure uyu munsi ntabwo twageze FPR ku butegetsi ntabwo rero amasasu demokarasi ubwisanzure mu gihugu kurwanya ubukene bizanwa na Kalashnikov ntabwo waza wica abaturage mu buryo ngo urimo urababohora ntabwo bishoboka ntabwo rero iyo strategy niyo ngengabitekerezo imeze ityo FDU tuyifite nta nubwo dushobora kuyikoresha kuko dusanga atari igisubizo cy'ibibazo igihugu cy'u Rwanda gifite.
Madame Ingabire uvuze amagambo akomeye cyane kuko uravuga uti ntabwo waza wica abaturage ngo uvuge ko uzanye demokarasi bisa nk'aho uyasubiyemo kuko icyo gitero kikimara kuba wasohoye itangazo ku rubuga rwawe rwa Facebook uvugamo amagambo uvuga ngo ntabwo wavuga ko ukunda igihugu ngo wica abaturage bacyo uwakumva ayo magambo ni nk'aho wagira ngo wavuganye n'abakoze buriya bwicanyi bakakubwira ko bakunda igihugu Madame Ingabire.
Oya nuko kenshi usanga niba abantu bavuga ngo bararwanya ubutegetsi buriho ariko bagahitamo kwica abaturage njye nibyo nibaza hari ubwo bwicanyi bukorwa n'abo ngabo waba bavuga ngo baje gutabara u Rwanda ntabwo watabara abanyarwanda ubica ntabwo wakunda igihugu uri mu Rwanda ngo wice abenegihugu ubwicanyi ubwo aribwo bwose ngenda burwanya aho buva bukagera umunyarwanda ubuzima bw'umuntu ni ntanyeganyezwa nta munyarwanda ubundi wagombye kwicwa noneho ntababazwa no kubona umunyarwanda yitwa n'undi munyarwanda kandi bikitwa ko amwishe ngo mu nyungu z'igihugu ibyo ntabwo ari mu nyungu z'igihugu niba wishe umunyarwanda umwishe mu nyungu zawe bwite abantu bakagira bica abanyarwanda ngo bitwaze ngo bikoze mu nyungu z'igihugu ntabwo ari byo niyo mpamvu durwanya n'ibyo inyuma uwica n'uwo ari we wese aho yaba ariho hose iruhande yaba ariho hose rwose nzahaguruka mu Rwanda.
Madame Ingabire ariko dusubiye ku bya kiriya gitero wowe uravuga uti bariya abantu simbazi naho baturutse simbazi ntaho bahuriye na FDU.
FDU nta mutwe w'ingabo tugira n'uzahaguruka akiyita ngo ni ingabo za FDU uwo muntu azaba abeshya kuko ni njye muyobozi wa FDU uzavuga ngo ni ingabo za FDU nge nzavuga ko umuntu abeshya kandi nzanamunyomoza kandi azaba azi neza ko arimo abeshya kuko ntanga FDU igira niba n'uwicaye ahantu akabitekereza akumva yari kuzitira ingabo za FDU yiye iki ntazabikore kuko nzamutamaza FDU ntangabigire nta n'ibyo nzagira na rimwe.
Ariko Madame Ingabire mufatanyije na P5 muri mwe mashyaka agize P5 kandi irimo umutwe wa RNC harimo ndetse n'abariya bafashwe bari mu nkiko hariya mu Rwanda ntubona ko nawe bashobora kugufata nk'ufatanyije nabo muri P5 bakaba bakubaza ibikorwa n'izo ngabo?
Hari ikintu ngira ngo abantu basobanure iyo abantu bashyize hamwe y'amashyaka yashyize hamwe basanzwe muri politiki bumvikana ibyo bagomba gukora ibyo abantu bagomba gukora ibyo abantu ba P5 ibyo bahuriyeho ni ibijyanye na politiki ni ibijyanye na diplomasi ni ibijyanye n'itangazamakuru ubundi ishyaka ririgenga ntabwo rero ibikorwa bikorwa mu ishyaka iri n'iri ushobora kuza kwizaniza mu rindi shyaka ntabwo ibyo abanyepolitiki bose barabizi ntabwo ibikorwa by'ishyaka rimwe ubyitirira irindi shyaka ntabwo bishoboka.
Nuko rero RIB irakomeza irakubaza ibindi bakubajije ni ibiki?
Ikindi bijyamo cyane kuko nketeje igikorwa ariko ndumva kuvuga yuko nabashijwe kuri ibyo bitero kandi ko nashubije ibyo maze kubasubiza nibyo nabashubije FDU ntangaziro tugira na nizo tuzigera tugira FDU ntabihuriye n'ibitero byishe abaturage bo muri Kinigi njyewe ndabure ku giti cyanjye cyangwa ishyaka nyobora nta ruhare na rumwe rufite mu baturage niba bavuga batarabishe nibarinde ntabwo mbona ukuntu babiza kwibaza mu mutwe wa ishyaka rya FDU nkingi nuko nicyo ngira ngo abantu be kujya bakomeza gusa n'abayobya uburari bagashaka kurwanya FDU nkingi ikora politiki yayo mu gihugu FDU nkingi iri mu gihugu nta ngabo dufite kuvuga ngo abantu bicaye hariya ngo ngo ni FDU yabishe babatemagwa bageze gute kandi muri FDU bahora batwicira abantu ibyo ni byo usanga ari ukuyobya uburari mu buryo bukabije wenda no kugira ngo abantu barenzeho ufite ikibazo cyo kwarwanisha akaba nimo bicwa ntabwo rero natwe twajya no kwica abandi baturage kandi n'ubwicanyi ukorwa barwanisha bwanjye mbarwanya.
Madame Ingabire, umaze igihe uvuga amagambo yo kunenga ubutegetsi bwo mu Rwanda utajenjetse, umeze nk'umuntu wabonye imbaraga nshya ziguha icyizere cyo kuvuga ibyo umuntu yabonaga ko utashoboraga guhita uvuga ukiva muri gereza. Izo mbaraga urazikura kuki?
Imbaraga nzihabwa n'abaturage, kuko niba ndwanya akarengane gakorerwa abaturage mu ngingo z'abaturage nta handi imbaraga nzikura. Ntabwo imbaraga nzajya nzazikura mu gisirikare, imbaraga ni mu baturage, kuko abaturage ntibarenganwa ukavuga ku ruhande rw'abaturage ukabavuganira, naho imbaraga uzikura kuko iyo ubona uri mukuri kandi ukabona nabo uvugira bakumva, nta cyatumutagira imbaraga cyane iyo uzi ko ntakiburi mu gukora kuko ntakiri ndimo nkora.